Downloaded from ilovezedmusic.com.
The world on my hands, mpaka wanzako wakambapo, satana angenilapo. I had to lose, baby. Oh, wanzako wakambapo, devo angenilapo.
Chikondi chanzo sivi kanga chusku depa. Pepa baba nipati mami wasataya na ntawi. Ngani kalifu nikatepu. I thought baby you my ride or die. Kansi umumu chikondi nozo zina maai. Vama kambaye kitalo ichichi wama na wako. Chikondi ni wabiri banjo mbele la wanzako. Mamuna sama lila bati chichembe salema. Sindine utagaya na courage nga malema. Nina mixed feeling nizimvela mutailema. Ningoliza John City Kylie up analema.
Wanzako wakamba devo wangelela.
Downloaded from ilovezedmusic.com.